es bache bafuselele ke manje bafuselele ke manje basukela inyoka emgodini basukela inyoka emgodini bafuselele ke manje bafuselele ke manje basukela inyoka emgodini basukela inyoka emgodini bathi bashile kanti bazinikisi nini marathon boy akusi sprint nini boss zonke mbakurikiri bethu kuyiqala nina nazinikisi bathi bashile kanti bazinikisi nini marathon boy akusi sprint nini boss zonke mbakurikiri bethu kuyiqala si angakaboni nizonibonisa inkinga ngithi ihlelele ukuyikhohlisa usho yinkinga maniyazi ingakho njalo nzama kanzima ukumvalisa bengithi ngiyayiphinda mara no akekho omunye futhi obhala so bazobe bathi kuhlahla bazi-on bakhohlwa ukuthi kuqala sisifana abawabona amandla marafeli bangagijima bayiphuthumele kodwa kuyogcina thina we kuyogcina thina we kuyogcina thina we bacabanga ukuthi sisele ye yabaze kuyogcina thina we kuyogcina thina we kuyogcina thina we umfika mini yoshukuma nobehleli phathi nawe uyosukuma izitana zizo zizivume phela dala zingizama kodwa zange zilunge ungifika mina yoshukuma nobehleli phathi nawe uyosukuma izitana zizo zizivume phela dala zingizama kodwa zange zilunge bashile kanti abazinikisi nini marathon boy akusi sprint nini boss zonke mbakurikiri bethu kuyiqala nina nazinikisi bathi bashile kanti abazinikisi nini marathon boy akusi sprint nini boss zonke mbakurikiri bethu kuyiqala si bafuselele ke manje bafuselele ke manje basukela inyoka emgodini basukela inyoka emgodini bafuselele ke manje bafuselele ke manje Pasuke linyoka emgodini Pasuke linyoka emgodini Shukuma, nobehleli phathi nawe uyosukuma izitana zizo zizivume phela dala zingizama kodwa zange zilunge umfika mina yoshukuma nobehleli phathi nawe uyosukuma izitana zizo zizivume phela dala zingizama kodwa zange zilunge umfika mina yoshukuma nobehleli phathi nawe uyosukuma izitana zizo zizivume phela dala zingizama kodwa zange zilunge umfika mina yoshukuma nobehleli phathi nawe uyosukuma izitana zizo zizivume phela dala zingizama kodwa zange zilunge